Kenyan girl. Aye. Umbo lake lanifanya zuzu.
Toto si toto.
And she fell in love with my Rasta vibe. Benzi lake laniweka juu. Such a beautiful bouncing babe.